kutaashado jacayl ileen dam qashadu ku badan aanu dalla joogayaan dareemaa wehela'aan markaadiga durugsan tahay qashadu ku badan aanu dalla joogayaan dareemaa wehela'aan markaadiga durugsan tahay
dareenka xaggaaga jiraan Tarata, tarata, oh manahai.